nataka some new ish. Mama nataka a new whip. Baba natafuta school fees. Ananga patience ya bullshit. Na kuanga hood rich. Jaba inaletwa na toothpick. Pull up on a shanga, who's this? Pull up on a shanga, who's
chinchilla?
Dogi mzee hazina new tricks. Wanaishanga waki feel sweet. Swataji kama the shoe fits. Swaitaji sana vle new wish. Sana imejana ma cool kids. Gava inafana ma youth please. Ambia mafala the truth is. Songs hao nazipianga 2 weeks. Mangame smama kwa pulpit. Ana practice kile you preach. Mind angu inakuanga too quick. Lines angu zinakuanga too sick. My flow no nanga vle mood switch. Mi peke ndo rapa new miss. Hakuna level si jai rich. Hakuna dranya ko too thick.
Wah, God bless. Tangu nishike cordless. Marapa wengi wako jobless. Igame ni kama utani heartless. Industry ni selfish. Aim ya kila mtu ni get rich. So na aim ya kila mtu si make peace. Nataka nta forgive si forget shit.
Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Check inaifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stunts na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Check inaifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stunts na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Ni so fulfilling. Silipwi na promises ama exposure. Pana ni dollar au shilling. Utami ni blog au mimi. To be frank lakini. Karia yako ili die. Kazi kwa unangoja ni aju na mzoga au nini. Nanfuata sana umerogwa nini. Misio kaa nyinyi. Hakuna msani upiga shoka mimi. Gari alone kutonesha TV lo na shika dosi ya mini. Bada ya miaka katha unadai kuchangiwa. Juhi ya ukadaju ya vile umeharibu maziwa. Situation yangu ni win-win. I said igaga na bling-bling. Friday kidaga na sim-sim. Mantezi lala na live dream. Kitwa mwezi fake ni energy. Sitolerate fake energy. Arif atabaki arif. Enemy atabaki enemy. Nikola villa na kula pasta na wife. Najwa watu ni magangsta for life. Stamps imeja kwa passport ya mine. Kumbuka ni business class nikifly. Business yangu singilie. Ushawoni wa sausi ni try. For peace of mind siji drive. Crib ya mind sini vibes. Umefanya nini in life? Doweze kunipa advice. Tuambia unajua nini besides. Kukriticize, criticize. Umefanya vitu kwa unajua zineza fanyika. Keep it 100. Swata hizo vitu na kuona uko busy ukiandika hazina maana. Mahaters si wanangangana. My moves mi na make wanaziona. Umengoja ni heme ukahema. Likushow mi ni marathon runner. Nafanya unakafala kupredict downfall ya mine. Mebonga sana na nimuasikia sana wachapa wana ta time.